Amawubo 83 verse 1. Nkulunkulu ungathuli, ungalibali, ungali ukukhuluma Nkulunkulu. Verse 2. Ngoba bheka izizwe zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo baphakamisa ikhanda. Verse 3. Ngoba uqili benza uzungu ngabantu bakho, bacebisana ukulwa nabathukusiweyo bakho. Verse 4. Bathi, uzani sibaqothule bangabe saba isizwe, negama likaIsrayeli lingabe lisakhunjulwa. Verse 5. Baceba nganhliziyo yonye benza izivumelwane ngawe. Verse 6. Amatende kaEdom nakaIshmayeli nakaMowabi nakaHagari. Verse 7. NoGebali noAmon noAmaleki neFilistiya nabakhile eTire. Verse 8. NeAsiriya lahlangana nabo laba yingale abantwana bakaLoti Sela. Verse 9. Yenza kubo njengakuMidiyana kuSisera nakuJakibi nasemfuleni iKishoni. Verse 10. Ababhubhela eNiduri babe ngumqhuba womhlabathi. Verse 11. Amakhosana abo wenze abe njengo-Orebi noZebi, nabakhulu babo bonke njengoZeba noSalimuna. Verse 12. Ababethi, masizithabathele amadlelo kaNkulunkulu. Verse 13. Nkulunkulu wami, benze babe njengezibi ezikhwishizayo, njengamakhoba amuka nomoya. Verse 14. Njengomlilo oshisa ihlathi, njengelangabi elithungela izintaba. Verse 15. Baxoshe kanjalo ngesivunguvungu sakho, ukuthuse ngesiphepho sakho. Verse 16. Tshela ubuso babo ngehlazo, baze bafune igama lakho Jehova.
Verse 17. Mabahlazeke baphele amandla kuze kube phakade, bahluleke babhubhe.
Verse 18. Bazi ukuthi nguwe wedwa ogama lakho linguJehova, ungophezu konke emhlabeni wonke.